Yemwe bakobwa bakobwa bimbavu nziza Namwe bakobwa bakobwa bamaribori Nimwebwe muzazanira imwani wanyu Nimukabe nka nyiramwezi wigize indaya Yemwe bakobwa bakobwa bimbavu nziza Namwe bakobwa bakobwa bamaribori Nimwebwe muzazanira inkwani wanyu Nimukabe nka nyiramwezi wigize indaya Niba naraye mu mujyi Nyamirambo Cyangwa naraye mu mujyi na Bugacya Niba naraye Sodoma na Kadirake Ibyo byose ni uburenganzira bwanjye Ibyo byose ni uburenganzira bwanjye Aho naraye hose nawe ngenga mama Benyiramwezi wankoreye uyu murimo Benyiramwezi wankoreye uyu murimo Uwo nahisemo n'uwo kuba maraya Ufite zuba ufite na mumararungu Ufite zuba ufite na mumararungu Niwo bazaba bato niwo mu rugo Naho njyewe niyemeje kuba maraya Naho njyewe niyemeje kuba maraya Benyiramwezi wankoreye ukiri muto Kureba njyewe nta ntege nyigira Mama wambyaye bakundi ndewe Ubwiza bwawe butava bwandura Mama wambyaye bakundi ndewe Ubwiza bwanjye butava bwandura Benyiramwezi wankoreye ukiri muto Benyiramwezi wankoreye ukiri muto Kureba njyewe nta ntege nyigira Mama wambyaye bakundi ndewe Ubwiza bwanjye butava bwandura Ubwiza bwanjye butava bwandura Benyiramwezi mukobwa waraye hehe Benyiramwezi mukobwa waraye hehe Aho naraye hose nawe ngenga mama Aho naraye hose nawe ngenga mama Aho naraye hose nawe ngenga mama Aho